Aw, sesikhala sibaningi mani, sesimane isithandazi sifuna uphumelela sonke. UYesu mengasiniki izidingo zethu sikwazi ukutshintsha amakhaya ethu sonke. Sesikhala sibaningi mani, sesimane isithandazi sifuna uphumelela sonke. UYesu mengasiniki izidingo zethu sikwazi ukutshintsha amakhaya ethu sonke. Senimane nithandaza nami nizofika lapho nifuna ukuba khona. Nami nizonyathela lapho nifisa ukuba nifikelele khona. Senimane nithandaza nami nizofika lapho nifuna ukuba khona. Nami nizonyathela lapho nifisa ukuba nifikelele khona. Mdala nithandaza mdali zote kube nini loku pludikana nemithandazo ya. Awu mina angisena lithema shamu ngulungulu wena mdala ningowa. Apa napa nile na wanguyo baya ngoma bata ntise kubala punkona. Ngulungulu ngabe ini sonusa ngabe mdali lipi. Sesikhala sibaningi mani, sesimane isithandazi sifuna uphumelela sonke. UYesu mengasiniki izidingo zethu sikwazi ukutshintsha amakhaya ethu sonke. Sesikhala sibaningi mani, sesimane isithandazi sifuna uphumelela sonke. UYesu mengasiniki izidingo zethu sikwazi ukutshintsha amakhaya ethu sonke. Senimane nithandaza nami nizofika lapho nifuna ukuba khona. Nami nizonyathela lapho nifisa ukuba nifikelele khona. Senimane nithandaza nami ngizofika lapho nifuna ukuba khona. Nami nizonyathela lapho nifisa ukuba nifikelele khona. Imithandazo yethu ayisibani, uNkulunkulu akathandibambi. Kunini ngizama ngenzi plani, ayayilungi yashabalala. Umphuthi izinto ezinhle nazo akafuni ukuphumelelisa. Abantu bajaswini ngokufana kwenja alminu yangcungutheisa. Sesikhala sibaningi mani, sesimane isithandazi sifuna uphumelela sonke. UYesu mengasiniki izidingo zethu sikwazi ukutshintsha amakhaya ethu sonke. Sesikhala sibaningi mani, sesimane isithandazi sifuna uphumelela sonke. UYesu mengasiniki izidingo zethu sikwazi ukutshintsha amakhaya ethu sonke. Senimane nithandaza nami nizofika lapho nifuna ukuba khona. Nami nizonyathela lapho nifisa ukuba nifikelele khona. Senimane nithandaza nami ngizofika lapho nifuna ukuba khona. Nami nizonyathela lapho nifisa ukuba nifikelele khona.